hande studio kalangu kibaruji mode fulfilde commune Omar Hamad jangata on seni siaka do masinaji mabbitol labi mawdi do en der gallure meden nyame chagal de di mabbano chapande tati e go lewru marsi dum gam batte Allah e tefude jippina lamu gun ko heba ka wadede on nana dum der kibaruji meden nani bi en campagne communaka mo arleta mabbol mudu chapande tati e go lewru mars chagal dubi la soji didi e gollal dum duno wodi kori manta far jonde nimbe jaaye e laddeji onana ko fedde ONG Algerman hali yawtere meden pindino hande haltana halo ana do tugal e hisinde nimbe nyaw coronavirus ko fudda ilinoga e jena lewru mars bittido kore jamirti amodon biya Allah e do jande malfaaji mawdi nana do do der nyamele jema chapande tati yaade e go muudun lewru mars badangal gollirde horejo leddi on laabi mawdi keddi mabbaama do endan der gallure den nyandere mun ne biyen to peyaza lawol doso do kengan ko watto karuji jaroji nimbe jahale hemre kambe won ko padda to murto hande subanani bandirabe amin jeyi jewoyi mabbitol ngol lawol no won tiribe kebi yewtidide e tokkirobe mbol gare salamat kadir
lalle je kay mun konga ke amin gidi wadugo jahangal amma men kebay sa wadude hanne yettore Allah be onti lawol gol enda gondo no wada jahangal fu Allah yar
shigira la milaya
yak je debere
kenga potiri am wakati mun hanti dendu kawlumi so yade gollirde am amma paddaki loreji ko wada dum anda hadikan yahudi na ko mi so itinyen mi anda du fu ko sabi ko dum wada hande mi nani lawol gol enda yo fama ko min gari dum sai mi acca mi jawti
nonno ke amen kidi warude amma men kebay hanne be onti lawol gol enda yettore Allah Allah yar ko jam wuromo
ya lafiya
chagal mabbol campagne communaka o kengan duubi mun la soji didi ni e golle paddaaki di golleji no wodi korimanta far jonde nimbe jaaye e laddeji yaru no Mustafa Alasan ardido ONG Agir Irman fedde daraninde do renugal jaaye e laddeji wiri wakati no ternan fuda ya medino dima challalo
la fermeture de la communac va
des mabbol campagne communac o endan waddi ittol golle gollobe communac keme jeegom e himbe keme jeetatu ligotobe de rabbinol hala dum woni ko neddo wawi hisade hande irdum he bandundu sabi ko min bi do enna arlit hanu mayde kan wadani min dum der sador maji dindu no wodi filla ko bonna ladde e jaaye cakantaraje de enda kulle du bawde nyawni himbe kaden du no wodi filla kulle de jandi uranium di endan gollira lota ko acca yasin no yofi tatabel mu kan woni ko wala fu filla gollal gon gal himbe bi'a gaddante do enda arli kominak du ko wi'a mabbama gan jandi uranium di endan kan hanti undu hana gonga hano e killa kanino ko gollobe be endan latoytu der burna mu en dum ni waddi dum dum du woni stador maji di himbe tawda do enda arlit
wala ce que nous sommes en train de vivre actuellement
nani fahande mbien yanugol e rewbe janambe kambe cukalo e ndo dum woni gollal ngal orgal sogeji jaraadi to endan tera der lawol durwi digol e biddan bonda ko do keri leede tati di ngoni no ngada o habaru du kile kewde no haale do internet yaade to pelle jinganoje hakkeji ne be kanjum waddi ko fedde sukabe ummatore daranide do yaadu yeso jande cuti dum kettine nane ko biyetedo Abdul Majid Isa wi Habibu Garba waddani
après avoir enquêté
gada yewtinaade e hettinaade be dum hewti ben e fa handen hettinaade be yesum en dum wadi e ardibe hawju cakantaraare de enda ajeb fedde sukabe ummatore daraniide laabi jande e weltare himbe andinore mun ni do filla o rewbe tato yana he mu en be der mu en no tawa cukalel dewil gel du sap e go dum wadi du fa handen rewbe dubbe be dum tefi yanude he mu en himbe cakantaraare de du dubbe sogeji di teti are mu en ko hana do lawol dalila durwo renude hakke rewbe e jonde jam der cakantaraare durwo go fedde ajeb go ardini wadi ko fedde de enden no jancha golle nyiddude gadaade de enda ide watta du dane fa hande yaade he ardibe cakantaraare de enden ko watta e tuttinkino himbe e arem en denu misali rewbe e cukalo mun dew himbe cakantaraare de du fedde de no watta dane hem ko watta ko be gi fu ko hegaaki ko wada na ko aniya wadede fu to be de e garabe ka
Wuro kema nder komini Safo region mara di altine bitido fander yamde jena inom le jema bipe bompe ngari hipitade ngo wuro. Nimpe tato woni kowara ido mbarmina yeru no Isa Iro Kokino mer Safo famineri. Owidum do tawa kenana hana wujob e dabaji kam engari kowato noga enjo. Mohamed mama yewtide mako.
Des voleurs étaient venus.
Oui, be gari der wuro kayma. Kambe laso imma joyo. Ko be gari be puddi fidude. Gambe kulna himbe. Wakkati mo be puddi fidude. Himbe fu doggi naati der cuudi mumbe. Cuudo ganto be bari. Sebe puddi nangude bisaji. De tawi no wodi himbe dido mo be bari. Arano onni be bari mo der suudu makko. Didabo ondu imo der suudu makko. Ipodo imo semme semme. Be bari mo damu galbaade makko. Himbe dido ni be kebbe bari der wuroko. Inauni be dido.
Nani biya nder departement mo Belle Yara commune Tagazar no kuje to nimbe jangata ko wala e do didi Tuba ko be chapande tati e joyi tawada dum do no mawbe be jangay abada kambe sukabe yoppube jande dun jewta kettine Boubacar Hashimi ardido Sarusi kawjido filla nde jande ko wi bandi min Hassan Momini illu Belle Yara fili
dir won goyo mata
gollal amin woni janginde mawbe e sukabe wurtibe jande lokkol wartirtebe ko jito jande mum hande der leddi Tagazardi to mawbe rewbe e worbe garta janga no sappo fedde indirani mata da matasa kan endu kawji sigila fedde de duni no wodi nokkuje nay to kan enka rewbe tan janginte adra kandu no wodi nokkuje nay to worbe e rewbe fu garta jangini promap e aren no godi nokkure warre warre nokkuje koride de to du cukabe burtibe jande lokkol hidube gartire janga kan en gaddete no janga no kurete enda dudu itati no wodi du fa hande e kebayi hude lokkol gaddetebe jangini debbe bawi dem e gartire der jangirde gomnati no kuje de du no laso e nayno mawbe ben der germare e fulfulde e janginirti miden gidi du balliroobe be enda ngara nanganami no balla mabbe waidu fu min giata pan irka makko
aban donde di i woni hina kaynandi
nder wakkati ceedo onon joolodi ladde no dillo a yaade nder nokkuje mu en de mbowuno gam Allah e filnde nokku to wodi ndiyam kambe durande yeruno ardido Sarusi kawjido jaaye e laddeji on famminiri o wi dum wadi ko joolodi ladde gonji ama nder nokkuje godde de departement filenge nder region Tillaberi kettine nane lettina colonel Maygizo Idrissa ko wi bandi min Asumana Shina.
C'est vraiment
hanne tireji di endan logi e sanne der ladde chakantaraji filinge ganko boye dum endan igi ama takkul hubere filinge dabaji non tokkudi to duranne wodi denne todi keba nyamanne fu idi bawa yahude e dungu do bawle dum yi atadi ganto en idi keba duranne itto yare joni ko hana dunguno chaide imma pete nino gonno jippinade dabaji non di bona meden pirta ko e himbe do majji ko watta di dene gan jawdi kawta
il faut mettre à tous
nani bien golleji modintin gollawol yuwal agadez keldol ingal ko njutir kam umata kona kiloji hamre e jeegom wadda timmude gam illu jongol lawol no tokkire yeruno derketer kawjido filla golleji e nyibdiji gomnanti der region agadez on famineri Aboubacar Burayma nani ko wi Moussa Maman illu agadez
les travaux de réhabilitation
golal mo ntingol lawol ko imoto agadez yaade seldugol ingal min waawi wiide golle de ngadama fayoteke chapande jene do hemre lawol bawol nam fatimi mobilaji no baay tokkude lawol endan fayaade ingal jonno ko heddini woni moytu ko haani wadede ka wono gofu mi bi mi ngadan nokku to fandete dum wonno to mobilaji baay daade ko ete parking wurdu fu min ko dirmi ngadan do parking on endan al mobilaji mawdi ko joji arbi keba to fandi daro seeda fadde mum yard law mudun yeso no don du konna ko mi ngomi ngatta kan wonno lampuji wuro fu mi koddini mi ngatta nando kan du konna woni hoore mu fami jottigite tigri 8 on wonto dum yotti ko heddi du konna golla mun he
place il y a aussi la signalisation c'est en cours
nani tonde njatana na lady Cote d'Ivoire Laurent Bagbo hore jono lady Cote d'Ivoire kambe bi'etedo Charles Bilegoudé e sukaɓe ummatore yiɓɓe leydi ndin mbi'en suudu leyɗe duniyaar hawjindu filla kiite yofiɓe yeruno habaru on heɓira to nokku suudu ndun keegam ɗum du keegal noon suudu ndun yehi hooƴi ngol laawol e tabintinde yofugol Laurent Bagabo Charles-Blaise Goudé laatiɓe tumanoma e wadde waru hoore to enɗa nder leydi Côte d'Ivoire ilu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo warde sappo e goho muɗum e wakkati cuɓaki. Sai garta e yewtere meɗen pindino mbi'en sigila tufol gam hisinde nimɓe ñaw coronavirus o fuɗɗa kena illu altine o ɗo nder ñame ko Birjira fini hoorejo gouvernement leydi meɗen Niger ardi o batu tugal e miccintinde duni leydi Chine wallitiri nimɓe ko watta batte ujunaji keme nayi ko hisinta nimɓe ñaw coronavirus o nder nokkuje sappo e jeɗɗi du ngal tugal watte nder gallure nde. Habibu Garba yeyi to hôpital bi'eteɗo de l'amitié Turque nani ko waddani nimɓe Soumane Amadou.
Ɗo leydi Niger tuugal ko hisinto himɓe ñaw coronavirus fuɗɗama altinere noga e jeenayi lewru mars ko ƴaɓɓi ɗum enda ɗum dukonda dartana goho fuginanda ni loctoroɓe kañum e himɓe nayeɓe hawta dukonda ni e sogueji ndenoji himɓe feroyɓe kañum e dille wamɓe e himɓe je laatiɓe nde tawde ñawuji ko takki e ɗon enda nokkuje sappo e jeɗɗi on ko itta nder gallude ñameto himɓe yata waɗa pesugal ngal endam nokkure wonde le hôpital ngal yigiraga hakkunde Niger e Turki ñiɓi ngal enda ɗon enda hoorejo nokkurde o wi pesugal ngal ɗo arandeal ɗiɗaɓal ngal waɗoyte ɗo yaade jeɗɗi jenayyi kiima lewru noonni madame Abdoul Hakim Salamatu.
Ça s'est passé bien.
No ɗon no yahira no woɗiri seɗɗa seɗɗa himɓe gonno garira nayi lewru ɗum timmata geƴƴire muɓɓerni ɗum heɓana laawol ɗiɗaɓol ngol ɗo yaade lewru no waɗoyte lokotoroɓe nayeɓe ɓe duuɓi lasoy tati yaade dow e soogeji en gaɗante
les FDS
do nokkure nde ko ɓurɗudde fuu loctoroɓe kañum en woni ko wonno waɗne pesugal ngal endan Sali Fou Boubacar gollatana les bloc to himɓe huttete les loctoroɓe goɗon joni o heeɓi pesugal makko ngal endan o wiyoma noddo yaade himɓe fuu kaɓɓa anni a ngara peso.
Oui, je me suis fait vacciner.
Gonga mi wari mi waɗanama battal kisinol neɗɗo ñawgu enda e raɓum tilay wala nder majju nde neɗɗo no hiɗini warta waɗani jama are du wala fa neɗɗo jooɗo heɗo neɗɗo nde tufama du sey hokke ɗerol ko holla waɗanama battal ngal ɗerol ngol du neɗɗo no wawi nawtorogol nden waɗa jahale min mi loktorojo miɗo hollita du himɓe jaaha gaɗane battal ngal ngam heɓude ko hisinaɓe ñawgu e raɓum ɗum ni woni dane nde mi wawi
wattude.
Yerno ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe nde leydi Niger holli wiide illum ñawgu enɗan ɓangge e leydi ndi enɗa lewru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi waɗayna himɓe ko watta ujunaji joyon ko tawda e ñaw coronavirus ngu enɗa ko watta hemre capanɗe jeetto e jeɗɗo ka e goni ko maayi e ley wakkati mo kalte o enɗa wakkati ko ñawgu ɓanguno hooreɓe cellal leydi ndi enɗa kooƴi laabi dartiɗi ko watta ko himɓe to ñawgu raɓmuɗum heewa e himɓe wari ɓeyditi tuugal ko rento himɓe ñawgu ko laatino woni e hoore mum hande.
ɗowanta kibaruji meɗe fulfulde teli kirtanta jam hirti
jañalli mawnan debbo hannde ni mi hooƴi aadi warde gollirde maɗa kan tan mi yewtanma
Nafisa am de a jaɓɓama nder bureau am
imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude
ahe hoore maɗa andine yonay ba mi haalana ne
mawnan debbo imi annini on ngala oɗon pijira laabi joƴƴinaɗi kisinoji himɓe raɓu ñaw coronavirus gu dena
ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi min he koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi
mi faami jonkan nane ma komin gari natoygo domo gollirde o accamin natoyde sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min natoa mi waɗi sa'a mi addo e sumode am no nder sakuru am nden gattimi nden ko gari mi yeere de e
a wi'i gartitol ɗiɗaɓol gol ñaw coronavirus gu wala fuu ko waddi ɗum sayye baare himɓe wakkati fuu miɗo haalane jogoɗa mangako ma nde ni a naati nder himɓe gatta cumre ma taw wattu yeebaare jogoɗen mangako amin denen ko emen gam keɓen denen woɓɓe ɗo
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.